Toka sare devona mwiki bare vakoza kaneli sare kila chai itana ni waiki twane hehi barua na iandikia molana neke mitanga hosana menandale ma discarita kama Osama bin Laden wakanitupa kwa masimba in the den I done la mama make a story now I show it's me again eh hey.
I need you
uli ni save sasa mimi niko poa
I need you eh hey.
On my head
leave me every day. I need you, eh.
Uli ni save sasa mimi niko poa.
I need you, eh.
On my head.
Leave me every day.
Na kumbuka mathe ile good love ya fadhe akinisho be a good boy utake nadhi ukiwa karut boy. Na kumbuka mathe akinisho heshima si hudumo mbie ukitumo so kwa njia za devo to me. Nika get out kau chatu wa post me. Ebu find out god alinipenda me. Na siku lipa any amount nikaishi kuwaza holy spirit akanijaza. Ndiyo mana natangaza neno la Bwana ndo mwangaza. So thanks to my mama, glory to the most high. I love me Mr. Mama but you let me high eh. Meni shampata sugia mungu kwa smart. Taka mdishi tuli hata bana zita zapa ya hundisho easy. Nikipre wali nisho napenda vitu sili. Zita mai mehujifanya blind siko rap. Mehupenda kuwa kai na kupenda. Na you are always on my mind. Niyongo maseni chamo mbi
I need you, eh.
Uli ni save sasa mimi niko poa.
I need you, eh.
On my head.
Leave
me every day.
I need you, eh.
Uli ni save sasa mimi niko poa.
I need you, eh.
On my head.
Nilikuwa nimekonda, nilikuwa nimebonda. Na devo karibu alikuwa amesonga. Nilikuwa kwa giza, I called in see. Shetal kwa meni sunda ndani. In the sea, heri nilalenja. But every with peace, I'm asking for your love. Aki daddy, please devo kihia. My name body yake husta to freeze. Nani mwingine great kama si wewe. Nitapepea up so high. Kama yule ndege mwewe. Zipange mapema nsikuache. Amota nikuta mbele, yaliopita sindwele. Uliza pita, goda napenda kila mtu. Wadi ule kimbe mbele mbele, angalia mbele, devo siku perembe, so sina hofu. Nikiwa neneza vumile ukanyagwa na ndovu, si uchovu. Ametufanya tuone wote, hadi vipofu, yani one drop, one lap. Inafanya wase wawe satisfied, just ka, that man, akafanya Jesus awe crucified. That's strong man, ah, yeah, that's strong, najua.
I need you, eh.
Uli ni save sasa mimi niko poa.
I need you, eh.
On my head.
Leave me every day.
I need you, eh. Uli ni save sasa mimi niko poa.
I need you, eh.
On my head.
Leave me every day.